kun kele gini 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 Anambara udo di lunu. Anambara udo di lunu. Udo di lunu. Kaira kun kele gini 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 Anambara udo di lunu.
Nke nwere n'Afrika niile, sa ọ dị megwo Chukwu
ya bụ onye Anambra. Onye isi ojii izizi nke gbanụ limousine ka Sadime Gojukwu na Nnewu. The white people of Onya Anambra, San Luis, Odime Gojukwu. First graduate in the Nigerian Army, Gojukwu Emeka Odime Gojukwu, Ikemba Nnewi. Emeka na first winner of gold medal in Olympic. Ime Nigeria be Ife Ajuna bụ onye Onishado, Onishade na Anambra. First women governor in the whole Nigeria. Ude Mbeji Etiaba. Etiaba bụ onye ebe, Etiaba bụ onye Nnewi, ma Nnewi dị na Anambra. Anyamalu na first mathematician in Nigeria. Professor Chikobi. Chikobi bụ onye Anambra. Neni di na Anambra. Anyabanye je n'ile gbasara computer. First computer wizard in the whole Africa. Ọbụ onye Anambra. Eme Agbali bụ onye Anambra. Professor Eme Agbali. Onye Anambra, Chudu Okonkwo. Moto izizi alụlụ ọbụlụ moto Naijiria bụ onye Nnewi. Abi ya Innocent Chukwuma. Innocent Assembly Plant na Nnewi. Innocent bụ onye Anambra. Ọ bụ onye Nnewi. Kanjasi na Nnewi bụ Nigeria Japan. Ode akwụkwọ enwe na Nigeria. Nke Delitins Fall Apart. O Jesu wo ụwa niile. Ịma na ọ bụ onye Anambra. Oy mushinu ashebe. Anambra boda mlumu kini butali kini 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 ya. Supreme Pat Capital in Nigeria. Na kwanu Nnewi. Nnewi bụ na Anambra. Biazia na bia kasa bia nile. In Africa banyi. The biggest market in Africa. Na bukwa na bia Onishado. Bia Onishado na Anambra. Nigeria first vice chancellor, the University of Ibadan. Onye bụ Professor Kenneth Dike. Madike bụ onye ọka. Okadi na Anambra. Ebe Anambra na kwafesi n'ụwa niile. Okinezi na-ebute nsogbu, biko nụ ka ị chọba n'udo. Anambra udo dịlụ nụọ,
udo dịlụ nụ. Kaira bụ okere gịrị gịrị gịrị. Anambra udo dịlụ nụ.
Anambra udo dịlụ nụ.
Udo dịlụ nụ. Kaira bụ okere gịrị gịrị gịrị. Anambra udo dịlụ nụ.
Ụfọdụ wekwalị ngwongwo be natawa obodo Anambra. Na nwanne m si Port Harcourt kpọla ya wee natawa. Jedezi ebata ọka ụfọdụ bụlu keke na be nọchiela ihe moto n'ụzọ. Ọjụọ ya gịnị, ọ sị na ha bụ ndị taksị fọsụ. Mana ibe bụ taksị fọsụ bụ mpịawazụ. Gịnị bụ taksị fọsụ?
Ndị mpịawazụ.
Ọ bụ gịnị bụ taksị fọsụ?
Ndị mpịawazụ.
Ọ bụ gịnị bụ taksị fọsụ?
Ndị mpịawazụ.
Oga, kedu your emblem? Kedu your emblem? Anyị bụ ndị taksị fọsụ. O wee gba mụ na fon wee jebe wee sị barapụ n'onye a na osugwu ka o si wee nụta na anya bụ onye bụ nwanne m dozi osugwu wee nụta. Oga Moroko jebela onwe ya emebibwerela anyị bizines. Ọ ga-enye 45,000. Mgbe Siva na Emblem bụ 7,000. Bawe si mụ na ebe bụ na ọ da nago ndị taksị fọsụ n'aka na ọ ga-akwụ 45,000. Iwe ọ bụ keke na abe m ka unu ji achụ taksị fọsụ. Kọsị mụ na ọ bụ nke lụrụ baka na gọọmenti Anambra si leva vaje yelive ibe bachụta leva rie na onye a butere nkewa azụ. Ahịhịa ka na ya ndị ahụ bụ ndị mpịawa azụ maka na onye nwụkwa ile ọnụ na uru weli tala ebiabu enye ọ bụla anoda problem. Anambra State nọ ndị ọchụ nga n'oku erikezikwe. Nekede na ijebe Ọnịsha ojiji Ọnịsha adịrị obele maka na ọ bụlụ na ijebe Ọnịsha do ịgba narị maza ọgbụ ị ga-ekwudo ndị mpịawa nkerikọ na-eche gị n'ụzọ. Ọ bụ na ịgba narị ndị ma nsọ ọgbụ onye ndị ka ị ga-ekwudo ọyịmụ ndị ị ga-ekwudo
ndị mpịawa azụ
ọnyama ndị ị ga-ekwudo
ndị mpịawa azụ
mpịawa anya azụ. N'onye asịrị jide koji nọ na-eme ibe dị mma. state na oil producing state. Onyama pito bio, jidekwe kiji, jimete garambarama, miyavo paliko vive. Ive molugi bu motige bu nye muroko kopala, kita mekeli mebele, bu nye mwavu hilosu kapala. Number one, Kamusi Webulu. Number one premier, Pima on the southeast. Ayana Kana Barista, Oyemon Odwak. Akamushama, Namishi, or the world. Ayana Kana Prince, she met him when he. I want to see Laura Gokija. Oyibonwa, Abo Koko, Nokija. Chairman, Managing Director, Chimeze Motors Nigeria Limited. Oyibaba Investment International. Oyo Maniga Diyo.
Anambara udo di lunu, udo di lunu. Kaira buke na gidi gidi gidi. Anambara udo di lunu.
Ayana kenepo prince, chimuba weli. Investment Limited on your man. She was a chief officer to Bafo City Loba Limited. Oba, 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 Moko. Anambara bodo na mulumu iba digoma. Anambara se ya digoma nyaka soludo si anambara. Mani iba na tumeku
ndempia wazu.
Iba na tumeku
ndempia wazu.
Mana so vive na tumeku
ndempia wazu.
n'aka. Ona magolu no nye jeli igbe ki igbe gbebu. Soya li juwabo, bazawazi a contracto. No more buying now, Moses in Uso. Ever one I trickle. What do you pay job for doing? Papa Tanuso, I'm one. Baba, then I check your thing, your womb will call up your loan. Baka, what do you pay just for doing? Papa Tanana Sahara Desert. Bano onwo zuruzo maka na milia deria maka na osisi deria ajo zuzu na choku onwo bulu we mbushu mana onye jobe osike welo baje obodo oyibo enelo onye na bu onye alaka ogaza Mana so bwany na we ndi na sha ni de boy E ma kwa no bu bala te nwerolu ya putere kidi na pi Bu bala te nwerolu na ne puto so Bu bala te nwerolu na ne puto so Manago uso weni mi Emeke moroko no biali jawuna anyi dana kaisi Anambara udanilunu
udanilunu kaira bukere gidi 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 Anambara